exclusive to ZambianMusicBlog.co.
Ndiwe mtu munga inde Ula lufianya na nebonda lufianya Ishi pusana nishi kufye Bantu vena Makondo tapana mkamwa He said, she said, they say That's why palas I just wanna be alone Musaka mananga tisini yaka phone
Chensa. We come in.